Anogya soya. Anogya soya. Dr. Ike Odiko, our medical doctor, First City Hospital, Lagos. ABC Mutibegu. Asinegwada Twafon, Yakapo Jibuzo. Honorable Victor Chayo, Okebrine Pope, Imachi. Anu make a name. Iji Feo. Business Tycoon. Best in worry. Omen issue in Azu. Omen Azu in Oishu. Go there. Imabu Mwachi. Basin International. Engineering, interior decorations, or the number to call of one. Because you know, I'm not you. On a chair, Chief Executive Jonazia Venture Limited, importer and exporter, LC Freight Forward, general contractor all over the country. They are there. I've been a menu watch of the water. Chica Chiedina, Chief Executive, Savannah Sue, President General, OODU, Olona, Olomina Luna Olona, Chukugakuyo. Isiapulu Wekwabo Okunu, Opuluzianu, Chief Joe Bobu, Chief Executive, Managing Director, Group of Companies, Interbree Nigeria Limited, Olona Ranch Resort, Onicha Olona, Cavitex Mill Nigeria Limited, Ordinary. Agoyama Buinu Noa. Egu Bogo Maone Noa. Egu Valo Maone Noa. Egu Bogo Maone Noa. Ife Diokuga Joyi. A asino jife wata makale no anu wetu aya nachi musi muti begunu nachi musi muti begunu omu wa kikamezu nuruwa egu ogo ma onenuwa odogun wake kalibe ya o mejo cheri o nanu o chukwu ma na igefe flag onye uwe iwe lọnwụ nnamdi nwaka bụ ụlọ chief executive bụ nọ investment Nigeria Limited obi onye dị na nwata no sheki egwu eji elote leti yese ọpọnichọlọ na chief aske ejido may his soul rest in peace anyị bụ ofu bụ nwanụ tupu gọzie enu ọ ga-abịa ya uwe dị mma ịkpabere dị meru na enu emeru sọnde Sochi bụ nwa ọdịbolu vice chairman Azumat Nigeria Limited. Ọnọdụ ya so ya. Onye isi bụ nwa mafia na Andrew. Ezi nwanne nwanyị. I know there's all ya.